This is the Mahikeng FM podcast.
Kaise mo kwa ke molao erona le sekhona sa rona sa boitekanelo le Dr. Tumiliu me matsatsi leno le la gompieno re tlo go lebella jalo diarrhea and vomiting me re totile jalo bana ba banyane wena Mr. Nick matsatsi la gompieno
mo re tsile ne gana le potso gongwe ha re bua tota ka lebeletse ka re bua ka letshollo ha ba ka re tlhaloganya re bua ka letshollo le go tlhatsa ga bana ba banyane gongwe ha ona le potso o ka e romela nako e santse le teng gore doctor kgone go ka e simolola kana a kgone go ka e tsibogela jalo doc dumela tlhe ke dumela gore o siama kere
dumela Mr. Ni dumela tsotso and then dumela ba re ba bantle
a le tshwetse sentle eh why re tsogile doctor doc re tsogile re tsogile se re tlhole mme re tsogile
dumela ke dumela
ya go kwa tsimologong doc ga re bua ka diarrhea and vomiting re bua kae.
Okay, so gore ke batle go bua ka this topic today ke kope go bua ka yona is because rena le quite a number of children bantse ba admitiwa e le gore mme o tlisa ngwana from all ages e le go tlhatsa e le go tsholla or it could be both at the same time. So basically ha re bua ka acute gastroenteritis re bua gore the GIT, the intestines are being disturbed for whatever reason, whether it's because gona le an infection or e le gore a bacterial or it's viral or fungal, whether it's because of ngwana le intolerance to certain foods or whether it's because of the seasonal changes as they're always saying. So ha ngwana atla mme a bua gore ngwana o ntse a tlhatsa ko lapeng ga retain anything ha re ba le gore ke how many times ngwana a tlhatsa hela gore ngwana o ntse a tlhatsa tlhatsa continuously and ha mama re mo fa molemo wa a tlhatsa ga go dule sepe gore ga mme a tla reporta gore ngwana o setsantshitse mantle a ka nang 2 or 3 tshentshile maleri gabedi ore gararo ngwana ntsa ya ntlwaneng gabedi gararo a ntsha mantle a metsi. Then that's when we say gore okay ngwana o na le acute gastroenteritis and then mo yanong ke mo teng mo re tshwanetseng re botse dipotso tsa gore a na ke se se simolotseng gona anong kapa maloba and a ke sametsana le sengwe se ngwana a sejeleng kapa ke se e leng gore ngwana kgala na le some underlying medical condition. Like for instance, by one link HIV can also develop gastro chronic into gastroenteritis. So giri potetelo tsentse re di botse re khone go itse gore ana ngwana re how do we treat the child further.
Motho ka botsa gore go le gontsi se bakwa ya be ile eng gore motho a iphithlele a le fongwana monyane a feletse a le fo go le gontsi what triggers that.
Fancy can be either an infective process or non-infective process. Highly infective, can be viral, it can be bacterial infections, it can be fungal infections, it can be even parasites. Mm. And then highly non-infective, fancy bits are missing a lidijo, like dijo tongwana dija, some kind of intolerance, or maybe wana bonuka, what they call inborn errors of metabolism, wana le certain enzymes, still no kora kadi kono ko break down dijo yaka ditwanete. So, it depends on what the cause could be. Obviously, yaka ki bua kere, otla utla ka history mama go fang yone. Gongwe mama o tlisa ngwana o a leng dikgwedinyana 1 or 2 months, a gore a re ngwana o ntse a tsholla, wa mmotsa gore a na o tšhentšhile mašwi, ka fitlhelele gore ngwana o na le lactose intolerance. So tshwanetse a tšhentšhe yanong to mašwi a e leng gore a no lactose or lactose free, ke yone e leng gore mo a tla kgona go thusa ngwana. Ga e le gore maybe go na le history ya gore ba kile ba ya go ya sa moe ba ja sengwe, maybe bo otlhe lesika ba tšhele soso whatever, and then ba bangwe be ba feleletsa le gore ba nna le yone go tsholla, then at least ya go fa idea gore it could be food poisoning. So go a farologana, and then mo baneng ba rona there's also viruses tse e leng gore tse re tlwaetseng nakong di na le go cause gathekeng infection ya mafatlha, for instance adenovirus. So le yone can go on because mala a tshollang. And then one e leng gore ke rata go bua ka yone, hepatitis A, e leng gore it's a virus e leng gore ha motho a na le the virus motho a bantse a manage anything a sa tlhapa mabogo sentle a ba tla ba tshwara dijongwana a ba ja, then a ba tshwara ke yone e affecta sebete. And this, the reason why ke rata go bua thata ka yone is because o tlhela motho a go founa ba re ngwana wa a tsholla ga ke itse gore ke mofeng, re batla go bona gore go diragalang ka ngwana, because gantsi o bo botsa gore okay go diragalang go tsang o ntse ya ngwana a ba re o ebile matlho a ielo kanti ke yanong sebete se ineela yanong e le gore se nna complicated. But a ke re batho ga ba bone such things ba nagana gore go tsholola ke go tsholola hela go straight forward, therefore fa ngwana treatment gore le tsholole fele. So that's what the challenge is, gore go botlhokwa gore ga ngwana a tsholla please tsa mogwe o ye go cliniceng or o ye go ngakeng gore ba gone go bona gore a ke go tshollla hela and a gone di complications or could there be something else.
Ibile ne ke ya kontleng e wena doko ya dingwaga gore a gona le certain age le goreng ngwana o tshwanetse go tshollla go fitlhelela mo after mo go a stopa kgotsa
Yeah, basically, gore your intestine is being disturbed by something. So, but the problem is most southern Africa, a lot of children under the age of 5, ban bolailwe ke the complications associated le go tsholla. And that's why we introduced the rotavirus to the vaccine sabana. I mean, the rota vaccine. I get ke le bone gore before, I think up until a few years ago, I'm not sure up until which one. Go tsentse di drops tseleng gore ke tsa rotavirus tsa go thusa gona
go ngwana wa go tsaya marothodi.
Marothodi a e dilo on to the EPI, the normal gateking immunization program ya bana. And marothodi a teng ke go fokotsa those complications that are associated with that rotavirus, which is one of the big things that need because a go tsholla. And go tsholla kana harfe medication ya ka re tloetse mo bagolong a ke re phela motho ya go doctor gore go kra medication ya go stopa letsholo. You have to let it happen. It's when see dire yona on its own. On its own, it's self-limiting. So how to go away something or away stop it, but you need to make sure that you keep up with the losses. So they're losing mates. Hape ka fa batla ba lose the electrolytes matswai a momeleng because the misconception is mohe mates go raska na dehydrated. But le matswai ao a fokotsega. So lona tshwantse a ne replace hence prescriber motswako. Motswako ha se mates nyana hela ile go rwana. Ana le matswai nyana ao in different concentrations. So it's self-limiting on its own. It can affect any age group from Boma 0 up until whatever age group. And you don't give medication to stop it. You give medication to make sure the child does not have complications.
Mohongwe tla bo re he eman go siame ngwana wa medisa ya neng go normal gore ge ngwana a medisa e be go nna le letshollo fale le fale ya neng go batsa di ba leng gore ngwana o ntse a tsa majalo a medisa me go nna le letshollo o ile wa mentiona maloba gore mogongwe o lebelele ngwana o minisang go le gontsi wa gagaba o tsamaya tsa dilo jalo le jalo but ga o na le ngwana o wa AGA wa dikgwedi tseo a medisa go na le letshollo should you be worried?
You should always be worried ga ngwana a na le letshollo period because rena le go etsa itse re eman o tla nna sharp as long as re mo fa metsi but then what happens ha o na le ngwana o na le letshollo ka fa gape a sa batle go retaina o sa batle go ja anything and sometimes o tlhalele gore go simolola le letshollo and then mo lebe nna go tlhatsa go e le because yanong o dehydrated yanong go nna worse so anytime you have a child o tshollang ideally mo simolole ka motso wa kokolapeng ga o tshwantse o emetse gore maybe yo go ngakeng re yo go kliniking mo mixetse one mo bukeng ya ngwana ya kliniki ba kwa la fo formula ya gore motho wa ko mix wa yang 1 liter ya metsi wa e boela bo e cooler down ga fetse bo eda teaspoon ya letswai and then 8 ya sukiri so always have that or be able to mix it at home and then after 24 hours ga le gore ga wa e dirisa o tshwantse o tsholle then make another fresh batch
e bereke fela mo baneng doctor kana le bagolo lwana ha ona le letshollo
because it's the same thing le bagolo how tsholla it's the same thing and that's why re seng re advise go tsaya medication e stopang go tsholla because whatever it is ka fa gare o batla gore se etswa ke so tshwantse o se allow gore se khone go tswa and then how na le ngwana o ne gore o motho le gore ke sebaka a tsholla aba simula ya nong a ja dijo ya switch ya nong lining ile ga se le khona go absorb sentle so dijo ka gore di sukiri thata di wesna le tsololo so that's why we always advise gore le ska fa ngwana di juice tse di sukiri thata because they can actually worsen le tsololo leo
ke batla re lebelle e ya nthla ya letlhatsa wena doc mo baneng kgapetsa hela o re o tshwara ngwana hela o le malome o tsena o re o kuka ngwana o go tlhatseditse go normal
go reflux e we describe ba ipisa go tshokosa ha ngwana go tshoko re bana e tsa go ja e tsa go a ja le pele
o ntse tsa pele o ithuta ke re
botsa o bona ngwana a nna le go nna ntsa a ntsha bikinyana e ke go tshokosa be le gore o na le what they call refluxing so it is different from the normal vomiting
go na le nngwe ya ga a fetsa go ja go nka nakongwe
o sa go bolasene
ke tla fo a ba busa dijotsele go normal gore a buse dijo tseo
small amounts yes go normal go ntsha bikinyana eo but ha ya bona gore ano gona le other conditions like for instance ano not go tsosa or anything of that sort hang ona na le what they call upper GIT obstruction meaning the path from the stomach to mala yalo it's blocked somewhere go godimonyana then you have a child ana le what they call projectile vomiting mo le gore vomiting ya teng the vomiting ya teng tswa lens but before batho ba panica usually e be le gore ngwana ga khone go ja gore ga gain weight and you know there's all sorts of things e le gore tla di bona pele ngwana fitla to that complicated stage but go just normal refluxing hela le regurgitation nyane le le gore go tswa bikinyana ya nore ga ngwana fetsa go ja la le 30 minutes later gona le tututunyana hela it's quite normal and we always advise them there's certain kind of meals that you can switch to or you should thicken the feeds go the dijoteng ona di jang di a little bit thicker and then advise gore mo khobuditse before morobatsa ska morobatsa flat within 30 minutes and then gonne le mosamunyana hello mkananyana not o go godimo just a little bit hela gore the head should be a little bit more raised than the rest of the body
moretsi wa botsa ka fa doctor gore fa ngwana phela atletse moa moya mompeng sometimes atshola especially after a anya mathata ya be ile eng ngwana o 9 months
that sounds like it could be lactose intolerance obviously but la go motsa gape gore the duration ya thing how long has that been happening for is it ngwana le gore akila nna kholiki and what kind of milk feeds are you giving maybe milk fa mashel gore ana le lactose and a cause gore ngwana ane le that extra gas remember gore gareja di jotse re di jang ha di tsena mo maleng gona le bacteria that breaks it down depending on the type of food gwa gona le that extra gas that is produced so with some children remember I mean with some people pla gona le dinawa le mai how ajile why you do futhumala
yes
because you know there's like activity and you know but yeah so depending on the food ngwana di jang that will produce the extra gas and if ngwana teng o lactose intolerant then ha ja mashi or dairy products then I ka feletsa ana le that extra gas as well
re buisana jalo le doc re tle go gana le mo nakong e sa fediseng pelo jalo ne re beletse thata motsatsing la gompieno mo le goreng re bua jalo ka go vomita ga ngwana kgotsa gone go tsholla letshollo jalo le le goreng re lebeletsa ke re anong doc ra itse re kana kong ha batho ba bang especially mo batho ba batona tlabe go take change of seasons ha o ipona o tlhaka o simolola o tlhaka tlhakana na tlhaka tlhakana maloba ke ithaya ke re
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokelo, Saluaho.